exclusive from ZHitsPromos.com.
Mbamona futi, life ya news inifuna moma snitchi Mova nile kama beef na mahule Jirani za tienga ni ija ya wapule Kumverana na bonze wafupi na watiali No punzira kutiasha mtunga ni mukali Waka ni jisinga sinizamba kukweza Kairi mbifu kulipe felipeza Mulife ya news ni za kukira kujupita Ya wapano ethi ya paka maheta Matrouser ni zambo ya falira muweski Hello next single ni za feature kanya weski Siniza kabili vapo mtu alieze Olo waka wame ya kachire na bio But still, sinizaka japo live Uno kamba pia pressure njei na nichita drive
yeah. Nisa kala mtu wina Nisa chita vintu vina Nisa chinda na chambene changa Nichifake mubanja Chingali chintu china Don't wanna leave that about Let some somewhere yeah.
Na pisha na monga manzi na machule Mutima uniuza ati nika siye gambo Nika ambe church, nika punzile ko bible Kupaa marapa nje izanka la philosophy Nisi ya mafante ni amba chema solo Pima enemies iwanga nizava sunga closer Kutiba zisova poni na mizira boza Mulife ya nyu, kulipeba mahala Jawa batilamo kutipela wa mambala Olova nizonde ine nilipelosi Maflosi ni mapaso, uniige boss Panzanga wa fake, wonse nizaka pisha Marapa woni zonde, wonse nizapesha Face ya si La kaidi na rekoda kwa sala chema fans kuinvera no ikonda yeah.
Nisa kala mtu wina Nisa chita vintu vina Nisa chinda na chambene changa Nichifake mubanja Chingali chintu china Don't wanna leave that about Let some somewhere yeah.
Mangira, gati si utasha ni kuvaliza njira Mulife ya nyu, nisiyo enda pansi Niza gula chagwa, nile kukwela basi Gero wanga, niza mupasa fonse Kupezeka na eve kweni enda kulikonse Siniza kafomera po mtu kuninama Nitasha chema ghetto konse kwa kanyama Gati ni mafanzi, niza wapasa hopu Hine ni mahiti, sinicho sama flopu Lebo easy, basi nifanikano kamba KB papiti na baromyo patch flow
Nine mulife ya nyu, nisa kala Wina, nisa chita vintu vina Nisa chinda na chambene changa Nichifake mubanja Chingale chintu china Don't wanna leave that about Let some somewhere ya nimao ba nimao Some somewhere ya nimao ba nimao Ine mulife ya nyu Nisa kala mtu wina Nisa chita vintu vina Nisa chinda na chambene changa Nichifake mubanja Chingale chintu china Don't wanna leave that about Let some somewhere ya nimao ba nimao
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.